juu ukitaka cheza cheza ikipenda ngoma cheza ukitaka imba imba ukipenda ngoma imba ukifurahika cheza. Njo, ukitaka cheza, cheza, ukipenda ngoma cheza, ukitaka imba, imba, ukipenda ngoma imba, ukifurahika imba. Biwuru, wamiel, biwuru, wamiel, biwuru, wamiel. Yes, sir.